record.
Oh my god, he's back. He's back.
DJ Lens.
Nasema Yesu wangu we nipende. Naomba unipende. Ukinituma mbali we niende. Naomba unipende. Wakichoku manio mimi ko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Wakichoku manio mimi ko studio. Nikona nyimbo mpe ya kukusifu. Baraka nyingi umenipa ndo mana na wanda.
DJ Lens.
Na bado na panda. Spiritualio, physicalio. Unibariki, wamedadio. Spiritualio, physicalio. Unibariki, wamedadio.
Noma!
Nipende, naomba unipende. Na unipende, na chamani mbinguni niende. Nasema Yesu wangu we, nipende. Naomba unipende. Ukinituma mbali we, niende. Naomba unipende. Wakichoku manio, mini ko studio. Nikona nyimbo, ya kukusifu. Wakichoku manio, mini ko studio. Nikona nyimbo, ya kukusifu.
Todo mbata na
mixtapes in town.
Ooh,
DJ Lens. Yeah. Smashing it up is the ultimate number one party graduate. DJ Lens. Holler at him at 0718-410-562. LAMSZ. DJ Lens.
No ma!
Mushiari wode mwana wake agashire erugamie wega na mudhigi murumu sofi ni maita maigana twanaiga twothukuru ashiari makararira gishonoko gigathira ni jamite gai sofi gona wega wake ikeno nadhayo Sofi doge o que eu chamei
Jô querer a gai, Sofi Meu rumo que te, Sofi Dá-me na temo a da mim wanda sofi oge teki agai kene oge uria ku no kene ya dimo
sofi
smashing it up is the ultimate number one party graduate DJ Lance Paul Redmond 0711410562
Sina kile, siridiki kasi ishirunda kile Baraka zangu nina hisi zina delay Zina nizungusha zungusha kama DJ
But oh, una afya Ulinzi kibao tight kama mafia Lana zote kwako amekasia na pia Aka kupa light na njia
Na uliomba, aka kupa mbeo Ulisota, aka kupa do Mpe sifa bila tatizo
Unani yanga
unaniwazia mema, kushoto na kulia, nitokapo nirudipo, nimebarikiwa. Yeah, yeah. Milele nitaishi na wewe, nitaishi na wewe juu mbinguni, yeah. Wow, wow.
DJ Lens.
DJ Lens. Ooh, zile, zile, Yesu, tumaini la moyo wangu ni wewe Kristo, na kungojea, na kungojea, na kungojea,
yeah,
na kungojea.
Hapo kwanza mageni, yeah.
DJ Lens. Bringing you the hottest mixtapes in town. Oh my God, he's back. He's back. DJ Lens.
Have work at Mr. Iggy Iggy.
Some people want to make me wonder. Them no want to see me shine. Them a tapa tapa. But Jesus and me father father. Every time me have to pray, he go answer. I see them happy when I'm sleeping and pray. So when I fall, I see them laughing at me. And everywhere they even shouting on me. Lord, I don't know what to do. I must speak with me salvation. Preach your holy name to all of the nation. This is my mission in every dimension. Lord, you are so merciful and wonderful, the dimension. No man have to take your place, I give you full attention. Hey, show them that you love me, Father. Show them that you care about me, God. Show them that you never let me down. Show them that you love me, God. Show them that you
love me, God.
Show them that you care about me, God. Show them that you never let me down.
Official billable when tax we step in. Show them clocks to Milan, Buddha. Let me show you the platter. Say relax, God, we owe him a lot. Now can the content we downloaded a lot. Now feeling a sweet day, feel like I'm reloading a Glock. Shots fired, even none of them be poking. I'm blocked. Relax, no wicked mind, no wicked mind. We done him in this, not tense, we defined. Hatuna, whoa, whoa, we still blind. Top of the dock and top of the rim, I'm feeling up in the life. I say relax, loaded, relax. Now it's official, billable when tax we step in. Show them clocks to Milan, Buddha. Let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashida bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation, I'm high. Woo, focus in on the eye. I say relax, tupsifu mumba, yeah. My heart skips a bit, book my yeah. Selling that high, tadani na scoop my dre. Yeah, ndio natambua, situmba yeah. Tuna watu wa moshi, we not smoking it. Back to back, no limit how I'm throwing it. His precious blood, we done soaking it. He hopping it up, I'm provoking it. I say relax, woo, hindo kendo na die. Got kwa majani, kele kendo kwa chai. Elevation, yendo kendo, I'm high. Nime focus na Christ, yendo na eye. I say relax, woo, we loaded, relax. Now it's official, be labo when tax we step in. Show them clocks to Milan, Buddha. Let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashida bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation, I'm high. Woo, focus in on the eye. No wicked mind, no wicked mind within him in this. No inner text we define. Hakuna wo wo, we still fly. Top of the top and the top of the rhythm. I'm feeling up in the cloud, but the wind acts.
25
No more. Okay,
skia him.
Still alive.
Whoa.
Oh.
ya goro Niku menyana na muadhani Kamenya nika eo mgoyo Nadule jita nagiyo nake Ulumolea kakutolia Ona nikiri kuiguana Kolo siadusi kakiolela Kwa tani kigusa jamuka
Imbusa miteke igwila Awe musame weigwile Kuli asama gawe kai Tugete kile musamiru
When I say pull up, you know what I mean. DJ Lens.
Goro, niku menyana na muadhani Kamenya nika eo mgoyo Nadule jita nagiyo nake Ulumolea kakutolia Ona nikiri kuiguana Kolo siadusi kakiolela Kwa tani kigusa jamuka
Imbusa miteke igwila Awe musame weigwile Kuli asama gawe kai Tugete kile kusamiru Imbusa me
Kiswahili tunamaanisha umuoje huyu Yesu urafiki wake wote huwezi linganisha na wa binadamu na kuomba na kusihi wewe soma Biblia muelewe roho wake Mungu akushukie mwanze kusabaza neno lake kumalaria niende kirie Yesu naje kaira manane Karagata modomora dime onage koro dirionake ye musama riri wake oge jarera ekiode ha ha ge mogana ndo woriane ji kuwaga wega
ye musame te geigura ave musame weigure odia sama gawe gai dugete kire gusamiru uye ye musame musame ye musame Musame weigwile Dugete kile gusamiruo
Maisha yangu nilitawana kulia Subuka siku wa mimi natulia Sikuelewa kushoto ama nikulia Mungu alieni upa kamulilia Dani ya roho ya guaka nikujia Kanituliza na basi za Biblia Sasa hakuna kulia nimetulia Kwa sababu Nemoza miteke igwira Nipe na pasi Wesipia Sita wa ilara jakita mame nipikia Wala kuwa na kiyu amenishugulikia Hata nikiwa mnyoge hajani ya chilia Mimi mtoto wake amenishikilia Pia wetu kwake utatulia Uta wa ilara jata kushugulikia Mungu wa roho yako hata ingia Baraka na pura hata kupatia Wala hata kuwa jata kushikilia Kilio hata kuondole na hutalia Nawe Musa mewe igwire Ule asamaga wega na hutalia utatulia soma biblia uwi ndo musame
imusame teke igwila ave musame weigwile ule asamaga wega idugete kile gusamiruo uwi ye imusame 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 weigwile
Smashing It Up is the ultimate number one party graduate, DJ Lens. Holler at him at 0718-410-562, LAMSZ. lands. Oh my God, he's back. DJ Lands. Bringing you the hottest mixtapes in town.
When I say pull up, you know what I mean. DJ Lens. fast. Have up one time again.
DJ Lens.
John Tess. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atadu.
DJ Lens.
Sa shetani ziki kuja tunampa sigirola. Yesu wakisema atatenda. Vumilia mina jua atadu. One time. Eye tupeke anatupenda. Sa shetani ziki kuja tunampa sigirola. Nimetoka hustle, na ndo nipate pesa nimetokwa jasho. Oh, nyuma kuna vikwazo, na ndani ya kilini nimejawa mawazo. Ala mifwende my rating on me. I am tempted to drink NSC. But only turn around to me family. Dema depend on me, dema cry out on me. Father God, I know you are gonna never let me down. Even if the devil only wanna see me down. Take out all my sorrows, then you put me in a crown. I will lean on to the heat of the RPG. Yesu wakisema akatenda. Kumilia minajua atadu. One time, yeye tupeke anatupenda. Za shetani ziki kuja tunamuwa sigirula. Yesu wakisema atatenda. Kumilia minajua atadu. One time, yeye tupeke anatupenda.
Za shetani ziki kuja
tunamuwa sigirula.
Oh my God, DJ Lens.
What they say, I will do anything for you. For the sake of the cross, I would go, I would do anything for you.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Barikiwa cha wao. Nibariki wacha waione. Bariki wacha waone. Oh,
bariki wacha waone. Bariki wacha waione. Bariki wacha waone.
I pray every day you bless me. You are the God above me. I want them to know you walk with me. I'll tell everyone you love me. You are the God above me. You bless me, Lord, despite my sin.
DJ Lens.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, kila kitu sawa. Sawa sawa, umenipa dawa. Sawa sawa, misitapagawa.
Bariki wacha waone. Bariki wacha.
DJ Lens.
Kurut. Kurut. Kwani mmenuna? Kwani mmenuna? Kurut. Kwani mmenuna? Kwani mmenuna?
When I say pull, you know what I mean.
Noma!
Okay, skia hii.
DJ Lens. Bringing you the hottest mixtapes in town. DJ Lens. DJ Lens.
Kurut. Kurut. Kwani mmenuna? Kwani mmenuna? Kwani mmenuna? Kwani mmenuna?
Stylo,
nyako, stylo,
what?
Stylo,
tukisifu Yesu,
kibo,
suga,
nyako,
suga,
what?
Suga,
tukisifu Yesu,
panda,
nyako,
panda,
what?
Panda,
tukisifu Yesu.
Okay, simama,
tukisifu Yesu.
Inua mikono,
tukisifu Yesu.
Zunguka,
tukisifu Yesu.
Piga saluti,
tukisifu Yesu.
My time,
yo, DJ Raf, mini
captain wa kambi ya king. Uh-huh. Napiga prayer daily. Hiyo ndio routine. Yeah. Orders ninapata kwa commander in chief. Okay. Jesus, akiniita na team.
Haturudi nyuma. Tuki forward mbele.
Tumsifu Yesu.
Haturudi nyuma.
Tumsifu Yesu.
Tuki forward mbele.
Tumsifu Yesu.
Kurutu.
Afande.
Kurutu.
Ndio afande.
Kwani mmenuna?
Hapana afande.
Kwani mmenuna? Kwani mmenuna?
Hapana afande.
Kwani mmenuna?
Hapana afande.
Stylo. Yako stylo.
Oi,
stylo. Tukisifu Yesu.
Kibo.
Suga.
Yako
suga.
Oi,
suga. Tukisifu Yesu. Panda.
Yako
panda.
Oi,
panda. Tukisifu Yesu.
Nikienda piti piti.
Na msifu Yesu.
Hata kwa drill.
Na msifu Yesu.
Nikienda klase.
Na msifu Yesu.
Hata kwa drill.
Bring a new. Mixtapes in town.
1 2 1 2 1 2
Okay,
skia hit to the left, to the left, to the left.
Whoa!
To the right, to the right, to the right.
DJ Lambs.
Kama sio kwa upendo wako Yesu ningekuwa
pull up. You know what I mean.
Maraca music.
Music don't
DJ Lens. DJ Lens.